Ngomvuge imirimo yawe itarondore kamwami wankoreye ngize ngomvuge imirimo yawe itarondore kamwami wankoreye nahera mugi tondo bukira nyiririmba nishire Nyiririmba nishire wasanze mwisayo yibyaha urambabarira umpinduru wawe ubundi degebya sinkiri kivumbe wampaye ubugingo umpa n'ubuzima wasanze mwisayo Ayugingo umpanu uzima Wasanze mwisayo yibyaha urambabarira umpinduru wawe ubundi tege Bazakorwa n'isoni hahiriwe abakwizera kandi abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni hahiriwe
music at gospeljingle.com.